maamulka dakadaha iyo goobaha suuqyada xorta ah ee dalka Djibouti ayaa dhawaan waxa ay dhaqaajiyeen hanaan cusub oo u fududeynaya macaamiisha qaab loola soo baxo badeecadaha ka soo dega dakadahaasi. Nidaamkan cusub oo ah adeegsiga aaladda internetka ayaa lagu soo ururiyay goob kaliya, dhammaan waxyaabaha looga baahan yahay macaamiishu inay soo dhammaystiraan si ay ula baxaan badeecadahooda ka soo dega dakadaha Djibouti iyadoo nidaamkan loogu magac daray BBCS oo ah Djibouti Port Community System. Warbixintan waxaa Djibouti nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Gudoomiyaha maamulka dikadaha iyo goobaha ka madax banaan cashuuraadka ee dalka Djibouti Abubakar Cumar Xadi ayaa iga waramay ahmiyadda nidaamka DPCS uu leeyahay horumarka dikadaha Djibouti.
Sida maaha degdeg ah oo quraxda lagu dejiyo markabka amba lagu raro markabka waxaa lagu cabiraa oo kale sida degdeg ah oo geedka irida boorka alaab xoolo u baxan markaa jaranjaro badan baa la maraa si alaabtaas looga soo saarto boorka amba noqoto xoolo ku socdo iyo badeecad ku socoto Djibouti amba noqoto xoolo ku socoto wadada Jaaka marka sistamkani wuxuu fududeeyay hawshaas oo ninkii xoolo lahaa oo amba Djibouti fadhiya xafiiskiisa amba wadada Jaaka ayaa la soconaya prosesski dad badan baa u adeega oo shit agentku oo marka ka matala iyo transiterki oo isaga matala iyo dekadi iyo qoladii cashuuraha iyo xiliyada kala dowladda markaa si toos ah ayuu u arkayaa waraaqihii markuu u dhigay meesha ay ku xanimato shaqadiisa iyo shaqadiisa qabsan waa imlay imka si toos ah u arkayaa online buu socdaa markii hore waxay qaadanaysay ilaa 8-4 saacadood marka ugu fiican tahay imika waa saacad hawrani haddii kala diwaan maxaa haystaa labtaydii maxaa iga maqan warqadii baa iga doonaysaan wixii oo dhan way dhamaatay marka waa nidaam aad u daahfuran weyn marka waxay isticmaalay imika adduunka 200 iyo 104 iyo airports nidaamkan soo iibsanaa ku imika online degnay oo ay maraan 500 milyan oo container iyo 10 bilyan oo tan oo qoraa
agaasimaha guud ee hay'adda maamusha nidaamka Djibouti Port Community Systems Farsame Maxamed Buux ayaa ii sheegay in nidaamka DPCS uu mideeyay howlaha marsooyinka Djibouti iyo macaamiisha.
Nidaamkani dijitaalka loo yaqaano Djibouti Port Community System waa nidaam adduunka laga garanayo horumarkaasi iyo boorro badan adduunku ka jira. Wixii fiican waa la iskaga daydaay nidaamkaasi waa nidaam la hawlgeliyay ay Djibouti Port Freedom Authority ay hawlgelisay. Marka nidaamkani iminka 3 sanood baan kasoo shaqeynaynay waxaan ku guuleysanay inaan isku keenno meel prata foorkii agence maritimkii transiteradii société de zone franchetii qoladii loo yaqaanay iyo dhowaan waxaan ku soo darnay qeybta ugu horeysay ee
dhinac kale macaamiisha dikadaha Djibouti ayaa iyaguna ii sheegay inay si wanaagsan uga faa'iideysteen nidaamka Djibouti Port Community Systems ee DPCS. Agaasimaha shirkadda MTS ee u qaabilsan dalka Ethiopia badeecadaha uga soo dega dikadaha Djibouti Taye Shala ayaa soo dhaweeyey adeegsiga nidaamka DPCS.
Djibouti is a gateway for more than 95% of Ethiopian import and export cargo.
Sidaad ka warqabtaan, Djibouti waa irida 90% ay soo maraan wax islaabsiga ganacsiga Ethiopia. MTS waa shirkad weyn oo ka hawlgashay Djibouti iyadoo si xoog leh ka qayb qaadata hawlaha dhoofinta iyo soo dejinta badeecadaha soo dhex mara marsooyinka Djibouti. Waxaan si cad u tilmaamayaa in aanu si wanaagsan uga faa'iideysanay nidaamka DPCS annagoo kula xidhiidhna qayb kasta sida marsooyinka iyo qaybaha cashuuraadka Djibouti, wakaaladaha gaadiidka maraakiibta iyo in ka badan 80 kumbani oo caalamiya. Sidoo kale nidaamka DPCS wuxuu si wanaagsan uga jawaabaya baahida suuqyada Ethiopia isagoo kor u sii qaadaya waxyaabaha kala duwan ee Ethiopia u soo mara marsooyinka Djibouti.
Abayzid Cali oo ah ku-xigeenka maamulaha shirkadda Shab Transit ayaa tilmaamay in nidaamka DPCS uu fududeeyay hawlahooga shaqo.
DPCS-ka horta waa sistem fiican, sistem si fiican ku shaqeynayo. Maanta DPCS waxaa loo keentay transit kasta agent kasta xerad buu leeyahay. Koorta ha noqoto, agent-ka ha noqoto, transiter ha noqoto, qolada fasirasho ha noqoto. Waxaan kulana xerad ma soo dhanaynay. In selfa u veelideeyeen qolada boorka, qolada manifesto loo shubo manifestana agent-ka loo shubo, agent-kana la qalmasiyaan wax kasta.
Maamulaha xafiiska Djibouti uu degan wakaaladda gaadiidka caalamiga ee badaha ee loo yaqaan MSC Mediterranean Shipping Company Pankaj Singh ayaa isna ii sheegay inay si wanaagsan uga faa'iideysteen nidaamka DPCS.
we are immense having a pleasure to congratulate DPCS for this wonderful initiative.
Waxaan uga mahadcelinayaa DPCS maalmarinta nidaam elektaroniga oo isku xira adeegyada kala duwan ee masuulinka Djibouti, iyadoo shaqooyinku ay si wanaagsan ugu fududaadeen dhammaan dhinacyada ka qayb qaata hawlahaasi. Nidaamka DPCS hortii waxaa noo hor yaalay dhibaatooyin dhowr ah oo sabab u ahaa nidaamkii hore gacanta lagu shaqeynayay oo aan ku bixin jirnay lacag iyo waqti badan. Hadda markii nidaamka DPCS uu si wanaagsan u taabagalay, waxaa ka wada faa'iidaystay dhammaan qaybaha ku lug leh hawlahan. Waxaan ku soo koobayaa hadalkayga anigoo wax wanaagsan u rajeynaya dhammaan kooxda DPCS.
And we wish all the best to DPCS.
Ramadan Muse Chama, VOA, Djibouti.